pamoja record.
You wanna treat me big, don't you see me, more funny me, but tell me how easy.
Chidi, Chidi, fantastic. Duke Beach.
Chetagas, yeah, nanini pa, nanini pa, na singatia, jirasi wele chunki achana na zozo, wele chunki zo, wele babu wakirudia na deka, mama toto mbali hamambeba, wele babu wakirudia na deka, mama toto mbali hamambeba, hika unakoni, hika unasahu, hika unakoni, mama
AK-47.